Oh yeah, yeah. Mm-hmm. Oh baby, come on. You remind machungu niliopitia kwake. Miba ya mapenzi sio mahala pake. Hizo vikuku na makope kama yeah. Usini video call please, I swear you look like her. I wish kama ungekuwa ujafanana nae. Sitaki kumiss mi mana mwisho hakuwa mzuri nae. I wish kama ungekuwa ujafanana nae. Sitaki kumiss mi mana sina mpango nae. Mwenzi walinikomesha aliponikoleza. Ghafla kanitonesha tokomeza singe move forever. Sometimes I don't believe nilimpenda. Sometimes I don't believe alikwenda. Sometimes I don't believe nilimpenda. Sometimes I don't believe nilimpenda. Umefanana na sura mwendo dimples. Umefanana na sura mwendo kuongea. Umefanana na sura mwendo dimples. Umefanana na sura mwendo we. Sifa zote umetimiza, wanipendeza. Uko nyuma nilipoteza, sikumweza. Malipo ya kumbembeleza ilikuwa gereza. Vitamu na kumdekeza kanipoteza. Siwezi kurudisha siku nyuma. Hapana. Ndoto zetu nyingi zilizima. At least ungeko white, ungeko black. Alisha ni first, ni post, na ni mtag. Wongo kizidi mapenzi ukweli waki. Alikubali walafi chini ya laki. Na walilala nae. I wish kama ungeko ujafanana nae. Sitaki kumiss mi mana mwisho haukuwa mzuri nae. I wish kama ungeko ujafanana nae. Sitaki kumiss mi mana sina mpango nae. Mwenzi walinikomesha alivyo nikoreza. Ghafla kanitonesha tokomeza singe move forever. Sometimes I don't believe nilimpenda. Sometimes I don't believe alinipenda. Sometimes I don't believe nilimpenda. Sometimes I don't believe alinipenda. Umefanana na sura mwendo kuongea. Umefanana na sura mwendo dimples. Umefanana na sura mwendo we. Siwezi kurudisha siku nyuma. Hapana.